Angel, Link Africa. Leo nataka niwe wako milele, wengine wote wajue milele ni nawe. I give you my everything, love is upon you now. Wengine wote wajue milele ni wewe. From the first time I met you across the street, looking good, with a look and a smile on your face. Became friends, but it's all time a special thing, good thing. For quite a long time was the cutest masterpiece. You're the best I've ever had. Your fragrance, your presence, the stars in your eyes, my heart beats your name. You mean love to me, I can't find your wings, but heaven speaks your name. A miracle you are. Leo nataka niwe wako milele, wengine wote wajue milele ni nawe. I give you my everything, love is upon you now. Wengine wote wajue milele ni wewe. Twacheza kidensi, kwenda chini kwa chini, rudi nyuma kusonga, pia mbele kusonga, kushoto kulia, kwenda juu kwa juu, yeah, chini kwa chini, yeah. Kipenzi ngia ndani, ujikune kune, ujitoe chawa, ucheze show now, toke inje. Kipenzi ngia ndani, ujikune kune. Leo nataka niwe wako milele, wengine wote wajue milele ni nawe. I give you my everything, love is upon you now. Wengine wote wajue milele ni wewe. Like the moon with the light, the sky with the rain, for you shine so bright, my sun in the sky. He made you for me, and I'm made for you. My missing rib, my bony, I'm your Clyde. The beauty and the beast, Cinderella, I'm your prince. My missing piece, my queen, I'm your king. To God I'll believe, to heavens, yeah. To God I'll believe, to him I bow, yeah. Leo nataka niwe wako milele, wengine wote wajue milele ni nawe. I give you my everything, love is upon you now. Wengine wote wajue milele ni wewe.